bad girl eat it, white band eat it. That's my DJ, white chick chick, 5-5 eat it.
Big beats are free, beats are free, beats are free.
Tupate westi, tunaburudika hadi fika 3. Niko maji siski, dance style lechu unanizi. New dancer, calypso, calypso, calypso. New dance style, calypso, calypso, calypso. Tick tock, tick tock. Broke it, set it, broke it, set it. Another bad girl like me. Nikam show, come get it. Phone na kambao, niko cloud 19. Tell a man dem tuna set it. Girl dem kutoka far east, lakini lifestyle tuna fake it. Do the mathematical calculation. Malganti finazoza nation. Usiku yote ni jabaration. Juya jibag na jatu na thagonation.
Mangwa in de, bad girl in de, white pal in de. That's my DJ, white chinje, 5-5 in de. Dance style in de, lifestyle in de.
Tupate westi, tunaburudika hadi fika 3. Niko maji siski, dance style lechu unanizi. New dancer, calypso, calypso, calypso. New dance style, calypso,
for real, man.
Calypso.
Nikifika ni nduru, nikiwa na ndom lazima ikuwe ni rungu. Nikiwa na dem lazima kuwe delulu. Nikiwa kwa game lazima ikuwe ni bubu. Kukiwa na noma wanan point ni huyu. Tuna ban town na mablaze kabuju. Mrembo ukijam mina kupiga kimunju. My style kwa bed, calypso. Ngware nilitani yako dead, haka respond. I hope umeiona. Tenje yako inalia nikuwe the owner. Jaberi seroma. Napenda iyo bomba vile inashompa. Mangwa inde, bad girl inde, white pal inde. That's my DJ, white chinje, 5-5 inde. Dance style inde, lifestyle inde.
Tupate westi, tunaburudika hadi fika 3. Niko maji siski, dance style lechu na